Kofi kanichane onde waduchunguye agarutse kutuvanya bizimimuho wicike ntajya mu rugamba aho wavuye niho wabicane hasigaye gato cyane tukitahira
Sagiye kugaruka kuduhoza amarira twaririye mu isi y'imiruho kandi ibimenyetso yatanze byose byamaze kugaragara twitegure twiboneze mu mitima ari hafi
ari hafi kandi cyane wundi waducunguye Agarutse kutuvana
bizimimuho
wicike ntajya mu rugamba aho wavuye niho wabicane hasigaye gato cyane tukitahira ari hafi kandi cyane wundi waducunguye agarutse
Kungami wacharibu kufi Asesera nakuza kuduchungula Yarabi sofoshe Oyano kiheben chuti Ahugo kiboneze mumitima kuko Aribu kufi kusa Uwo Yesu waduchunguye
Ayafi kanichane Onde waduchunguye Agarutse kutuvana
bizimimuho
wicike ntajya mu rugamba aho wavuye niho wabicane hasigaye gato cyane tukitahira ari hafi kandi cyane onde waducunguye agarutse
Yeah.